hebudunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebudunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebudunda kidogo. Cheza, 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 cheza.
Meshika kisogo.
Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza, 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 cheza. Cheza, 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 cheza. Cheza.
Come on baby, turn the flow. Dance us down, na mina floka. Kanye, kiki kiki, tuna flow. Baby go down, run this down. Bonga, siu songa, siu gonga, kama una ganji.
Yes.
Watu wangu niko juu ya maji kama marine. Niitia kina jenzi, pia kina morine. Na wambie nimesaka sana toka morning. Na bado sijapata yule nina kwa za marine. Napiga show nikikuza Mercedes. So niweze pata joo ya kubai Mercedes. Mina fanya kwenye chain kuelimisha na CD. So punguza pata pata na upige na CD.
Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo.
Cheza, 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 cheza. Cheza, cheza, cheza.
Nipe muda, ili niwe show vile mimi hudunda. Pome metokea, tumevuka runda. Tumeshika machupa, hatuna pupa. First things first, tumepigia wa super chill. Wacha niwe show vile mimi hufeel. I'm a sinner man, kill a beat, mimi who kill. But still I keep it real for real. Man word.
Kukusoma exam, ongea matope. Just kyoka kasirika. Kwa enda kitchen kutoka lina skuma. Machipo ndio tunafunga. Minyo ustad ina lunga. Kanuni bin kanuni. Salute ya chaubuzi. Kwa niluambia juzi. Una dansi tuta party. Hata so huku kuna kiangazi.
Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dunda kidogo.
Cheza, 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 cheza,
chua kulia, kina kiboko kuwa chua kulia.